Part 3, The Gloria, page 509.
Kororia ki te ato e rungarawa, maunga rongo ki ngā tāngata hiehia pai i runga i te whenua, e whakanui ana mātou ki a koe, e whakapai ana, e koropiko ana, e whakakororia ana, e whakamoemiti ana mō tau kororia nui, e te ariki te atua te kingi o te rangi, e te atua matua kaharawa, e te ariki e he hukarai tita mai te huatahi, te ariki te atua te reme a te atua ta mai te a te matua, ko koe e tango atu nei i ngā hara o te ao, tohu ngia rā mātou. Ko koe e tango atu nei i ngā hara o te ao, whakarongo mai ki a mātou i noenga. E noho ana koe ki te ringa matau o te matua, tohu ngia rā mātou. Ko koe anake hoki te tapu, ko koe anake te ariki, ko koe anake te rungarawa, e he hukaraiti, ko rua tahe ko te wairua tapu, i te kororia o te atua matua. Āmene.